no mutimu oliomuweka omuntu ansula ku mimi kale ekirabo kye nkuwadde kyakwagala abalala ndibakyawa nali sikisuubira mukama mulungi ekiseera kyonna luno lunaku lwa mbaga yange bannange kyenfunye ono maze yakutambulanga naawe januwali kuva lumuba desemba otunuza mirembe era nange bwentyo nkuyita na mama mirembe o mama leka nkutwale ne wakankulonza obwo wange yakukumba bulungi nnyo kubanga mama osaanidde era nange kyawadde abalungi bangi sebinasala okuba naawe sirikunyiza mpozi mu butanwane bwe kirime ekyonnye kyonna o mama leka nkutwale ne wakankulonza obwo wange yakukumba bulungi nnyo kubanga mama osaanidde era nange kyawadde abalungi bangi sebinasala okuba naawe sirikunyiza mpozi mu butanwane bwe kirime ekyonnye kyonna taata ne mama mulabe bannange yono kwenzi gye mubangi abaddambuza emirembe bannange gyenfunyono maze mwagala naye nga njagala n'empisa zaalina kale nnungi ze nali nanoonya dda leero nafunye ennamba yange leera tende yakkiriza nti leero nafunye ennamba yange nepode yakkiriza nti leero nafunye ennamba yange esendi yakkiriza nti leero nafunye ennamba yange o mama leka nkutwale ewakankulonza obwo wange yakukumba bulungi nnyo kubanga mama osaanidde era nange kyawadde abalungi bangi sendasala okuba naawe sirikunyiza mpozi mu butanwane bwe kirime ekyonnye kyonna o mama leka nkutwale ewakankulonza obwo wange yakukumba bulungi nnyo kubanga mama osaanidde kyawadde abalungi bangi sendasala okuba naawe sirikunyiza mpozi mu butanwane bwe kirime ekyonnye kyonna abantu bagamba amazima nze neeyamye okukumanga engeri gye sirina na mulala nneesiga twiraga omukwano abantu bagamba amazima nti nze neeyamye okukumanga engeri gye sirina na mulala nneesiga twiraga omukwano o mama leka nkutwale ewakankulonza obwo wange yakukumba bulungi nnyo kubanga mama osaanidde era nange kyawadde abalungi bangi sendasala okuba naawe sirikunyiza mpozi mu butanwane bwe kirime ekyonnye kyonna o mama leka nkutwale ewakankulonza obwo wange yakukumba bulungi nnyo kubanga mama osaanidde era nange kyawadde abalungi bangi sendasala okuba naawe sirikunyiza mpozi mu butanwane bwe kirime ekyonnye kyonna mama nsiimye oli omweyandi omwoyo nze siri kulika bannange ebintu byendeese bibi senga taata ne mama ne bawaliira emirembe bonna nkusaba obwetondere ekikunjagazisa omanya omukwano abanenya nga banswaliza kati bawulira bubi bembeera naawe eyo era mwesigwa nnyo tukumya omukwano ewakankulonza obwo wange yakukumba bulungi nnyo kubanga mama osaanidde era nange kyawadde abalungi bangi sendasala okuba naawe sirikunyiza mpozi mu butanwane bwe kirime ekyonnye kyonna